chiti kisa wifi kani chiti sinuki kani chiti kupanda kushuka kufunga milango mamba free kani chiti mwusiti kani chiti snatiki kani chiti kila nikimba muni sky kwenye ki asojua na mpenda ndo anafanya makusudi ananiachana kwenda kini misi anarudi asojua na mpenda ndo anafanya makusudi ananiachana kwenda kini misi anarudi akini misi vese mesi vingi na kubloku mwambie ndugu zako kunitashie mfulu stopu kani chiti 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 kani chiti
ulisema unanipenda umenimwaga sina kitu sina ndo na miksa kunidharau kanyona mimshamba kawafata mabisho zile pesa zote nilizo kuonga mbwa weo nigeji changa changa saving ye kwa nageto kisewe
kani chiti, 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 kani chiti ukaleta mapozi, kisa matozi, kisa matozi, 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 matozi ukaleta mapozi, kisa matozi, ukaleta mapozi, 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 mapozi abuza boye anja katizi ameneja konde buwai konde buwai dialo mjomba soja mama aji mapesa na sanga niga dereva wa mko we mudi striker amepika tujo tena we twende waone
boys kila pa chami kwangu wa unabaya na meneja ringo na leo tujo kapija tena na leo tujo kapija tena